dhagadoora gabar yahay ani hoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigu basero baldahabi tahay jacabku waa baraay bogayo wadnahayo ala beerka ka jacayl
marka
kasta ba dayay ama baray hawla ka bilaawo haddeero balanka lahayniyo baqi imooyil halkaasoo ku baabay annaa waan isaga baxay allaahuma balaqtu barashiyo walaalnimo wayno bartayni waan isaga baxay allaahuma balaqtu barashiyo walaalnimo wayno bartayni.